Omubezi wa teknolojia n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga yategeezezza nga gavumenti bw'egenda okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga amawulire n'enkozesa y'emitimbagano olubaleetemu etteeka limo. Etteeka lino erya National Communications Amendment Bill 2026 mu kiseera kino limaze okubagibwa obulungi era Minisita Kabyanga agamba abalina essuubi nga bwe ligenda okutereeza omulimu ogw'amawulire okugobamu ababadde bagwerimbikamu. Minisita Kabyanga bino yabyogedde asinziira mu kibangirizi kya UBC nga wano emikolo egy'okukuza olunaku lw'abamawulire egikuzibwa bulinga ennaku z'omwezi 3 ogw'okutaano buli mwaka we gyabadde. Wabula Minisita Kabyanga yawadde bannamawulire abatasasulwa amagezi okwekubira enduulu mu bitongole ebivunaanyizibwa kyokka bw'atyo n'alabula n'abagufudde omugano nga okuggulawo emikutu gy'amawulire nga bwe mutali ssente era omuze guno n'abagamba bagukomye.
Radio Voa TV station etakusasula, genda mu Media Castle, genda mu UCC Media Castle olabe awana kwanguyira. Bwe babanga tebakukozeeko jangu ku ministry naye kimanyi bulungi nti nini le radio station ezisinga tezisasula, kubanga kati business ya radio tekyalimu sente. Radio nyingi 13 kati bali ku bulango 15 adversity baina, kubanga government ekitongole ekiweereza advert zisinga, kati toyinza kuweereza advert radio 13 na radio endala tizirina na listenership esobola kukuwa amaanyi.